nalise gwanga komulavu ebyalavu ebyompulira biwulire nga batugamba mbu bukwano kuluma ate bugusoka mbu oyinza n'okwetuga bumanyi notuleetera ebikemo ebikambwe abasoma be basinga okukutegeera tekumanyi mbu nno onotokita bubakwata ne kubafundiza musenge era waliwa n'ab'ekinnansi tabo be kuzinga okukozesa ensobi kale n'ekintu mukwana bakitegeera munno woba omusanzi omulekanga nze wamma baasiŋŋaanyeeyo mu bimwanyi ng'atudde nnindirira n'akaveeyo abalala ne we babeera mu kunaaba munne wamukuutako mbunya omugongo nze nakitegedde gy'omuntu omukulu nti yeekoza ne bamuliisa ku mmere omwana yandaza omukwano n'agijjukiza ebyomubuto bye twakolanga sikyayo yakulangiti enkuba ne bweritonnya etya mbudde bwempeweera mbugumya n'omunyunze sikyaguleeka n'essukaali nze sikyagula kabeere buto wakusegeera sikyagula byonna biri mu ye mubiri gwe omwana oyo nswere nsajja ekukuddeko ebubalinkwata munsi mubeeramu omuntu akwagala gavumenti enu nubanga tuginaku buzibu byenjagala okukola gyoli ddala bingi genda kuzimba kalina nga yasubi ebwegubona obusana tubibone otereko newooteri kabebi nga gwolyamu ekiyitu mmere bino ebitaala ebitukwata ku makubo nkuwa obuyinza nga gwosalawo emmotoka eyita yanakuwa obuyinza ku nkuba lweneetonya kyokka titutusiru musana ku manda etukeera ku kidima olw'okubiri ebikunta by'abaana olw'okusatu nkuwumusemuko olw'okuna tusiiba mu bbeedi ndwagala olw'okutaano abagenyi abajja okutukyalira n'olw'omukaaga tusibawe bannanga olunaku lw'essande luno olwo twotukeeramu